kwa luwalero kuwenja akadulele avesimbio kuntepe yuwa president kugendera ddala mu maaso eranga kwa tidechibina cha NRM chili mubuyinza bendero kubuganya kuntepe nene asubira mu bitundu vye Kanungu ne Rukungiri ate muna chibina echa National Peasants Party Robert Kasivante onasubira mu bitundu vye Kitugumu ne Lamwo Oromana chibina cha National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubera Buikwe Jeno Grigori Mugisha Muntu wakubera mbali ne Butalija atenga muna FDC ali Jinja ne Jinja City ate muna chibina echa Commonman's Party Mubarak Munyagwa wakubera mu bitundu ebya Gomba ne Butambala ye masajja mukuru Bulira Franka Taina wagenda kutambula olunaku olwaleero olwate Mabirizi Joseph asubira okubanga atambula mu bitundu ebye Adjumani wabula polisi ezera bulabano okugezaako okulaba nga tebenyigira mu nsonga za kukunganya abantu kutambula ku makubo ng'egamba nti wadde okuwenja akalulu kugenda mu maaso kyokka ate n'abantu abakola emirimu gyabwe balina okusigala nga batambula awatali mbeera yonna ebalemesa.